shoes, next shoes, next shoes.
Mamba kinsi dia meho pray. Riziki kinsi bia hypo tay. Nacho shata dia kito KKK. Unesha kujaribia tu I say. Mamba kinsi dia meho pray. Riziki kinsi bia hypo tay. Nacho shata dia kito K. Unesha kujaribia tu I say. Chaka zote nkitimba sitoki te. Najua sagode na linda poti nko bie. Napata noti na chimba pochi si che. Cheesy bots in a bimba, copy li play. Zimbo once, no care, twice, ni go way. Cut my cash, it's great, once, no fuck me. Ish kila siku kando last day. Ipo siku chakwa sawa kwanza pass J. Pambana na ziki pesa ina say. Woki sema hailipi yule ina mpay. Nataji noti star antokeleze. Nanswe bigi liko spot ka antosheleze. Hey. Mamba kinzi dia miho pray. Wiziki kinzi bia haipo tay. Nacho shada dia kito KKK. Uneshia kujaribia tuwe say. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypotay. Nacho shada dia kito K. Unesha kujaribia tuwe say. Mapiga visu sigiri nyingi no na check care. Skoni issue hauna la msingi uchakwe ze care. Hauna la msingi wala la check care. Hauna la msingi la dola best down bear. Naendekeza figisu domana we delay. Penda mabifu wewe kupende say. Najitenga stack tu karibu wala stack to gay. Stack tu karibu kakwama utaki so gay. Kiona bana kijana mchana ele po yeah. Na wakika kwa gizo tomba ni gay. Kepse, Riziki utuwa molana na sope deshe. Natege mewa na mama miso hey baby. Kutupia na lagu ama sipendelei. Kutopia na laana hatu jombei. Tunapigia na maspana one everyday. Tunakatana hatu tembei. Hey. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypo te. Unajo shata dia kito KKK. Uneshia kujaribia tuwe say. Mamba kinzi dia meho pray. Riziki kinzi bia hypo te. Unajo shata dia kito K. Uneshia kujaribia tuwe say.